Umbwirire Benja, icyo agushimira ni kimwe n'uko wamuhuje na Jean Paul. Uti ibindi byo abona ntabyo akibona da, uti kuko ntaho mugihurira. Bye.
Ariko ubwo mba nibutse utwo twose, nibutse ukuntu mbwindi muganga n'uwacu. Oya, ntabwo ari uwacu, birarenze kuba uwacu. ariko n'ubundi amahane agira natwe, kandi tukaba tutoroshye. Njyewe njya mbona dufite n'ibyo dupfana mu maraso. Aramubwira ngo tuzajya gukoresha DNA turebe niba ntacyo dupfana. Mvana umwana mwiza cyane, gusa ntakiboneka. Noneho agiye kujya no mu ishuri, ahubwo biracitse. Afatanya n'iyo politike yo mu rwego rwo hejuru, dore ko buriya arimo wese n'imisokoro ni yewe 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 yewe, kandi yizewe, yizerwa n'abantu bose. Buriya ni Bradley, ni umutima wa buriya muntu wo muri Afurika y'Epfo. Ni umutima we, urumva, aramwizera kurusha abandi bantu bose. Kandi koko arakora, ni umunyakuri, ni abantu bose burya baranamutinya kubi. Ni uwacu se? Si uwacu ahubwo, yinjiye Fabien bikabije, biteye ubwoba. Ariko ibyawe nawe byo biteye ubwoba, ukuntu agukunda, ukuntu agukomeraho, ukuntu aguhangayikira. Sindabibona birenze natwe twese, nta n'ubwo wabikompara, nta n'icyacumi cye dufite. Ni igitangaza, ni Imana gusa yamuzanye igihe kiri cyo, igihe wari umukeneye, mu gihe birenze ikindi gihe cyose. Mva nawe rekane kumutindaho, kuko ni Imana yonyine y'i Rwanda yamutuzaniye. Umva none kubona yarakwigishije ibi byo gukora za audio, arakabyara ndetse none dore nanjye wabinyigishije, nta kindi ngikora. Yakwiye kwandika n'ibisitereza wavuga ni wawe we. Opfu yari uzi ibi ngibi, kuki tutari twarabitekereje kuva kera? Uzi ko unyoherereza audio nkayumva nk'aho turi kuvugana? Nikiriza nkababara, ukagira ngo turi kuvugana neza. Naho magnifique uwo mva ntabwo twabonanye, ariko ubanza ari muzima. Ushobora kwemera ko atatashye n'ubukwe bwo kwa bariya ba Georgette bwa mushiki wabo? Ati siki, ati bantumira ku munota wanyuma baza bikiza, baterera invitation, bahereza umuzamu, kandi umugabo wanjye ari mu nzu badashobora kwinjira ngo bayimuhe. Ati ubwo bukwe mbutahira iki? Nabonye kugira ubwoba bwo kwinjiraho, birumvikana. Abantu bakikugwa inyuma, niyo mpamvu tugomba kuzabagwa inyuma natwe. Ni bake n'abataza nabo, ni ukubumva. Ese wowe natwe turahahamuka tutari mu Rwanda? Ejo navuganye na Esteri.
N'uwo muganga yakubwiye? Muganga na mukuru we ngo bashakaga ko mbivugana na Diane. Nabwiye muganga nti ntacyo nzongera kubwira Diane, kuko namubwiye kuva kera, nakabonera yaramubwiye ko ari umwicanyi. We akavuga ngo igituma bavuga ko ari umwicanyi ni uko atahunze, ngo natwe ngo abantu bamwe bari gutekereza yuko dukorana n'aba bantu kuko twahunze, ndetse tukabipfa cyane. Uramuzi nyine. Ati wowe, ati ntiwigeze ushaka no kumumenya? Ndamubwira nti namushakaga kumumenya, barambwiye ngo sinashatse kumenya. Nti ntabwo nshobora gushaka kumenya abicanyi nakorana n'iyi leta. Ati shwi, ati nibyo bagushyizemo? Ati ntushaka kumva ibyanjye? Ese ibyawe numva ni ibihe? Uyu muntu uko akorana na leta nuko ngo nyine biba bibi. Ndamwihorera ku buryo rero nabwiye muganga nti ntacyo nzongera kumubwira rwose, nti ni mukuru bihagije, narabimubwiye bihagije, ibyo ni ibye. Muri make ngibyo. Iriya hari mesaje nyine, uriya mukobanyi barakorana na Diane nyine mu bintu bya opozisiyo, bafite abantu bakorana n'ibigurupe ntazi. Nuko ariko byo yari yarabimbwiye byose yuko bakorana, gukundana byararangiye, Yesu yarabirangije. Ariko urumva baracyakururukana muri ibi ngibi, muri ibyo bya politiki. Ariko muganga akanyemeza 200% n'abandi bose yuko akorana nabo, Diane akanga kubyemera. Noneho rero icyabaye uyu munsi rero n'ejo bundi, hari ibintu muganga yambwiye nyine, uriya mukuru yamubwiye, yababwiye. Noneho
ako kanya telefone ye iba yapfuye, WhatsApp afata iyanjye, iyo message ya muganga iza, Diana afite telefone yanjye arayibona, abona mu izina ry'uwo mukobanyi ibintu ngo yari yabwiye uriya wo muri uwepfo. Nuko ngo aragenda rero ngo abibwira uriya, abibwira uwo nguwo bakorana muri ibyo by'amapolitike, ati hari message ye nabonye yavuye muri bariya bo hanze, ati ibintu ngo wawandikiye uriya mukuru wa muganga nyine, ati ngo wavuganye nabo, ati ibintu nk'ibyo ntibuka ibyo ari byo muganga biza. Noneho uriya mukobanyi abibonye abisubiza kwa telefone uwepfo mukuru wa muganga, ati abantu b'inshuti zanjye, ati nawe b'inshuti zawe, ati bambwiye ibintu birebire. Nuko mbwira muganga nti yigize gufata telefone yanjye, ntijyakura kuva ubu ntazongera kuyifata, nti mesaje wanyoherereje uvuga iby'uwepfo yavuganye n'umukobanyi ari umukobanyi wa mushatsi, nti yayibonye. Ubwo rero afite ukuntu yabimubwiye, kuko barakorana cyane muri biriya. Uyu munsi rero habaye ikindi, ngo urumva twe twagiye gushyingura Rwabukambage na Anne na Rugwiro. Noneho we twari tugiye kujyana tuya, atari ikintu kibonetse cyihutirwa, ariruka. Ariko ubwo nahitaga mbona ko ari ibyo bya politiki arimo bya opozisiyo, ariruka. Noneho muganga rero ambwiye ko ngo uwepfo yamubwiye ko wa mukobanyi yoherereje mesaje uwepfo, ariko akazoherereza telefone ya Diane, ngo yandikiye uwepfo, yandikira na Himbara uriya mukobanyi, ariko akoresheje telefone ya Diane, ngo ababwira ko ngo nibayimusubize, ngo bamwandikire bamusubizeho ngo nta kibazo, ngo yewe ngo byibwe, kandi ngo yibwe n'abariyeho muri DMI ngo babasirikari. Noneho ubwo yakoreshaga ya Diane, noneho uwepfo abwira muganga ati ngo ambwire yuko ati uyu muntu akorana nabo, niba iyi telefone nasibizo mesaje, ati nibabwire Diane abwire uwo mukobanya asibizo mesaje, kuko nibabona izo mesaje bazagira ngo ni Diane wazohereje. Ndamubwira muganga rero nti ntabyo mubwira, namubwiye kutandukana nawe, ntiyumva arambwira gusa ngo bakorana ibya politiki. Ndamubwira nti uriya akorana nabo yanga kubyemera, yarandahiye. Nuko ngo rero muganga arambwira ati nashatse no kubwira Anne, nti Anne we bimubwire rwose, ntiyendaze kuvugana na mukuru ariko jyewe ntabyo nzongera kumubwira by'uriya mukobanyi. Muri make ngibyo, ariko ntacyo byose ntugire ngo biranampangayikishije. Ndumva nifitiye amahoro muri Yesu, ngiye gusenga niryamire. Ino hari ikintu cy'ubwoba. Ye ntuza Rwabukamba yashyinguwe nk'uko papa Diane yashyinguwe, yashyinguwe n'abantu batabarika ku isi, ariko abacuruzi n'abantu baciye bugufi bandi. Muri abo badayimoni, muri aba bategetsi, nta n'umwe wahageze, kandi bose ngo bari inshuti ze magara, ariko nawe ngo bamutorutiye burya guhera saa saba kugeza saa moya nimugoroba bamuzirika. Nuko bamushyira imbunda ku ruhande, nyine bavuga ko yirashe. Ubwo ngo nawe ngo mu kazi rero abaye nkatwe neza, nawe ngo yirirwaga yiruka nkashaka randevu kwa dayimoni, inkuru yarayibuze ngo arira, baramwanitse ibintu bye byose ari bloke, mbese ngo abantu bose bavugaga ngo ni kimwe natwe. Ngibyo ariko nyine twatabaye, twashyinguye, nzajya no kubasura, twanatwerereye uko dushoboye, twashyizeho n'indabo, twajyanye n'indabo. Nuko muri make, ariko abantu bose ubona arihahamuka gusa, amezi mabi Imana yari yarayavuze. Niko nyirabishopori aravuga ibiki? Nigeze kubikubwira ntiwabyumva, Marie Esther namwise nyirabishopori, ariko nijye wari mwiza. Imana yambujije gukorana nawe, ariko atari ukuvuga ngo ntakorere Imana, ibyo ni umunyamahanga ngo kuri jyewe, ni nk'Abisirayeli n'abanyamahanga. Kimwe na wa wundi Chris, nawe burya nanjye nari narafashe abonoma, Imana izakumbuza ku buryo n'amamesaje yasigaye aza nkayasiba. Noneho numvise ko akantu gatangira gusa kuri ziriya wohereje, numva n'aha n'izo yanyoherereje umunsi azisohora, nsanga nizo
ariko ntazo numvise. Muri make se aravugamo ibiki? Yahise azinyoherereza, ariko ndamushima gusa, ariko ntazumvise, si nkibikurikira rwose. Ariko wowe ujye ubikurikira, nta mizi rufite.
Hello, uziko amabanga yanyu ateye ubwoba, uziko bazana mushobora no kuzapfa abantu ntibabimenye, ngo muriho mura ngo nuguhisha. Yenda icyo mwakora mwazajya mubivuga, mukavuga nk'utuntu duhari, ariko mukabwira abantu ngo nti mukabwira abantu ngo ntibazabivuge, ariko bakabimenya, kugira ngo habaye na situation saba intervention nayo izamenyekane. Nk'ubu ngubu ndena nagiye mu kizame, ngiye kubona mbona Jinduri yanyandikiye message ambwira ibi, mbona nyandikira ibintu David yamugize yamwandikiye amubaza. No, yumva rero nta nabwo azi n'ikibazo kiri iwanyu, biramushobera. Rero niho Jinduri nawe arabinyoherereza, ariko ngo arangije aramubwira ngo niba ngo ari ibintu ngo byaba ngo bijyanye n'umutekano, ngo keretse ubwo ngo mbajije jyewe ngo ninjye wabimenya. Naho we aranabyihorera, yumva ko nta kuntu we yamenya batazi ibintu bibareba, ngo noneho jyewe abimbaze. Ariko we yari yavanye amakuru avuye mu bantu basirikare bakuru ngo bamubwiye nyine ngo yuko umwana ari ngo bamufatiye ku kibuga cy'indege, ariko ntibamubwira niba ari ikibuga cy'indege, niba nako akiri ku kibuga cy'indege cyangwa yarahavuye. Nta nubwo nibuka ko yanambwiye niba icyo kibuga cy'indege ari icya hehe. Noneho jyewe rero Jinduri tuza kuvugana mvuyeyo, maze kubona izo message ziri confusing, nza kubaza, ndamubaza, arambwira ati ibyo ni David wabimpaye. Ndumirwa rero nibwo nanjye nahamagaye David, arambwira ngo nawe ngo uyu ngo Jinduri yamubwiye ko jyewe ngo nambaze, ati se wowe ati wowe wabimenya gute we utabizi? Nuko ariko ndamubaza nti se ati ni wowe mwabivanye hehe? Arambwira ngo ni abantu ngo bo mu rwego ngo bo hejuru ngo ba ngo basirikare bakuru, ariko apana bariya abantu babo hejuru hejuru cyane. Ubwo ntabwo mvuga nyine nka ba James cyangwa abandi, ariko urumva yenda nabo ku rwego rukuru nyine baba babizi. Arambwira rero ngo ya ngo yari ku kibuga, niho rero nanjye navuze nireka nze nkubaze ibyo ari byo. Niyo mpamvu nkohereje iriya mesaje, kuko nyine Jinduri amaze kumubwira ati nabaze jyewe, niho yanyandikira iriya mesaje, iriya mesaje y'icyongereza niho yanyandikiye. Nuko rero ngibyo, ubwo mujye mukomeza amabanga, ariko ibintu nk'ibyo ngibyo ntimwibaze ngo birayoberana. Kandi nk'ubu ubu mushobora gushaka kubihisha, ugasanga noneho abantu uretse ko twege tuba tubazi, dushobora no kubahamagara, ubundi abantu bacu bamwe batangiye no guhita biyandikira ibintu bakabikubita hariya hanze. Ubwo nuko nyine yavuze ati mfite abantu muri organization, ndi umuntu yabaza akabaza rero ntuza Jinduri. Ariko jyewe iyo mabanga ntabwo nyasobanukirwa rwose, gusa ubwo nk'ayo ni amabanga ki? Ejo ko umuntu ashobora no kugenda bakamunyuruza, akagenda akajya no muri safe house mukibaza ngo ahubwo ngo ya ngo yonaburiye n'indege, cyangwa ngo yenda ngo umuriro wamushiriyeho, mukazajya gusobanukirwa n'umuntu yarabaye na torotire. Uzi ko mwebwe mwageze aho mugani mukabana na shitani mukayimenyera. Ngaho rero icyo nakubwira cyo, abantu barakurikira cyane cyane uriya mugabo nyine, ntabwo nk'ubwo hari byinshi yenda atabikwirwa natubwira, ariko nka biriya byo buriya bari babimubwira, kubera ko bazi ko harimo nk'umuntu mwene wanyu uba muri organization. Nuko ibindi yambwiye rero ubwo rezo nizikunda neza, nzaguhamagara nkubwire bye.